Denze Alex. Nalinda vivago ngampulira nkoye
koye
dalabano myanyo ngasaze ontate ntate
jina sanga malaika mubutufu omwana namulaba ne mpunga ngayogeza simbo mwomanye mitima jino ne kungamba tugezeko kobunga pana twalinja ulo misege mumaliba gandiga omutima mulundi gumu ono wanja ulo mpulira wadala songa beba mu senga vude ngasemu leka mbite ebya love mbiveko mutima gunumye nnyo osango mutufu wange tanatondwa bade kambite nze amazima mpanise ebya love binnebye buli lwengezaako mbayo mutima nga bakuyuziza bulele kale nagezaako okumukyusa embeera ze empisa ezanema ne bw'ojja paapa muluma girimize gya mu buntu ne bw'okola otya tasobola kukyusa lukeni ya musaayi mulungi wa simbo naye kubulimba n'obwenzi kwatudde twali bana mulengo baamatiza nti kuffe kwafiira ate 18 kabbaawo bumpwaki mpwaki mugeto gwa lavu gukyangambaawo kulunono twalinga mu katogo yandingambye ne mmanya tikulya mukupa tesosi lya ddala leka mbite ebya lavu mbiveeko omutima gunnumye nnyo osanga omutuufu owange tanatondwa bade kambite nze amazima mpanisa ebya lavu binnemye buli lwengezaako mbayo omutima nga bakuyuziza bulele lavu eno kuzise lavu dala kikimba nnuma amazima nsasulira kimamama omutima okwennyika nga be ndowoozaako tebalowooza
owange tanatondwa
kambite osanga ebyalafu n'ebireko mutima gwange sabato biddamuwange
tanatondwa
laba kanzunzu asuse mulavu
kati kambite nze kambite leka mbite ebya lavu mbiveeko omutima gunnumye nnyo osansa mutuufu owange tanatondwa bade kambite nze amazima mpanisa ebya lavu binnemye buli lwengezaako mbayo omutima nga bakuyuziza bulele
lavu eno kanzunzu asuse mulavu kati kambite nze.